ekikanga bwe kibutikidde abatuuze ku kyalo busungire mu ggombolola ye Galilaya mu disitulikiti ye Kayunga. Omusajja Ssenyuwa Yakubu ow'emyaka 47 bwasse mukyala we Nakandi Florence ow'emyaka 43 oluvannyuma naye ne yeetuga. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo Busungire Kayongo Abdallah, entabwe yandibanga yavudde ku butabanguko mu maka g'omusajja ono Ssenyuwa, wabula naawe abafumba amagezi bagendengako mu b'obuyinza singa embeera ebe batabuseeko.
Kanyenga bamugendeko mu bantu abalala basobola okubakwasaganya, tumalawo embeera ng'eyo. Bukulembeze tubeerawo kutaasa mbeera ng'eyo, kibanga waliwo kize mu gyeyo gy'abakulembeze tusobola okubataasa. Oba okuyitako abanaiba abalala ni mwogera ku nsonga, obusungu ne bukendeera nyo, obusungu obwekambo bwe buti butuyisiza bubi. Musajja asse omwana wa munne
Kayira Joel akiikirira eggombolola ye Galilaya ku disitulikiti ye Kayunga avumiridde ekyakoleddwa n'akuutira abantu bonna okusooka ng'okwetegereza abo be bagenda nabo mu bufumbo.
No, akina kye tukiyigirako abantu bangi bafuna abasajja bafuna abakyala naye nga tamanyi na bikwata ku mukyala we. Kati osanga nti ono omukyala yasanga omusajja yava Busoga tamanyi kyamugjayo, yamusanga Busanze awo n'amulimbalimba ne baba batandise kweyagala. Essaawa zino kye kyavuddemu olumbe olwamututte. Njagala okubiriza abantu mwenna, bw'oba olina omuntu gw'owulira nga walyetaaza abeere mukwano gwo oba mufu oba mama w'abaana oba taata w'abaana, osaanidde okutegeera ebimukwatako n'abantu baabwe na biki ebyemabega ebimukwatako. So si kikolwa kirungi, twagala okusaba abantu bonna bafunye obutakaanya babeku ebagabana ne bannaabwe, bagabaneko n'abalala, tulabenga emitima gyaffe gisobola okuweweramuuko.